ngithi ngeke bengenze lutho,
ngeke bengenze lutho
ngimfungu,
imfungu baba,
ngeke bengenze lutho,
ngeke bengenze lutho
ngimfungu,
imfungu baba, mina
asengcasukile
baba,
ngimfungu
asendiniwe, mina
asengcasukile baba, ngimfungu,
ngeke bengenze lutho mina la,
ngeke bengenze lutho
imfungu baba, suka madoda,
imfungu baba,
ngeke bengenze lutho. Upeli,
usani nonke,
upeli.
ngo bona usuka nini angizokhuluma kakhulu lalelandani sizinsizwa la leka nizofica thina onqamuka ikhavela bafana ngidlali kanjani manje bathama abi